ngathi zive ulule sandla sakho andifuna ufana nabanikezela Ubomi buyandixesha ndiyakubeka.